Tumagilie penzi lizidi kukua Jo, nikubebe, unibebe Nipendane na wewe siku zote Jo, nikudeke, unideke Nidekezene na wewe siku zote Jo, nikubebe, unibebe Nipendane na wewe siku zote Jo, nikudeke, unideke Nidekezene na wewe siku zote Tosha, tosha No, I like you, we unani Tosha, tosha No, I like you, we unani tosha, tosha No, I like you, we unani tosha, tosha No, I like you, baby
Baby day, nikikuchiti walai Kanifunge segerea Kama we ukiwai Basi mimi tachelewa Aki ya mungu walai Mwenza kumi na kuelewa Sasa usijelewa Sifa ukabotea So say what you say Make noise you day funny Soko ni nimesha panda bay Naringa toka ni kubati Anjo ni kubebe Unibebe Nipendane na wewe siku zote Njo nikudeke Unideke Nidekezane na wewe siku zote
Tosha, tosha